Damn, son, where'd you find this?
Whoa.
Twenty sana kanivera, 20 sana for the paper, 20 sana kama for me mejipa karvada ni chafu safisha. 20 sana is survive, 20 sana ni inside, 20 sana 20 sana, 20 sana 20 sana, 20 sana kanivera, 20 sana for the paper, 20 sana kama for me mejipa karvada ni chafu safisha. 20 sana is survive, 20 sana ni inside, 20 sana 20 sana, 20 sana 20 sana. All I know is that I need dough. Keep it a hundred with me, bro. Pesa imenionyesha signal. Tuko busy twende mali eco. Fans be digging the vibe now. Tuki touchdown, it's a shutdown. Tough clan, your friend. Got the whole city on lockdown. Handouts, they give us none. Tumeifanya si wenyewe. BD, BD, BD. Hewa peke endo free. Fast party bila fee. Ni bizongeza VAT. Rappers tryna reach me. Tryna be part of the team. Ay, twende sana for mzenyu si die. Kama mbegu shangwai. Streetwise, cutting ties, evolving good vibes. Wikizo za namboki, fake friends, selling off for a profit. Skill wise, see talanta ni godly. Mandy told me that we running a game. Told her 20 sana, baby, we slay. 20 sana kaniwera, 20 sana for the paper, 20 sana kama for me mejipa karvada ni chafu safisha. 20 sana is survive, 20 sana ni nasaik. 20 sana, 20 sana, 20 sana, 20 sana, 20 sana kaniwera, 20 sana for the paper, 20 sana kama for me mejipa karvada ni chafu safisha. 20 sana is survive, 20 sana ni nasaik. 20 sana, 20 sana, 20 sana, 20 sana. Sema kweli mina die do, bei nitafika na bado. Hustle kucha hapa ni title, lazima ni mwage tujasho. Nisidare kapuje za Bible, na itaji main tuna side hustle. Zote zijipe ni by Ravo, wenji bima na Prado. Twende sana bila pressure, spigi mboka bila mbesha. Nani trendsetter, breeder baron water mention. Niko grind, niko kalesa, nikisaka macheda. Skiza flow, no ni pay props. Leta dome, interseti verse. Spigi show, kahulipi bus. Toka sana na hizo parafam. Twende sana kaniwera, twende sana for the paper, twende sana kama for me mejipa karvada ni chafu safi. 20 sana is survive, 20 sana in a side, 20 sana, 20 sana, 20 sana, 20 sana. Back then we were still under, the struggle only made a nigga stronger. On the rise come a bridge London, stuki na ganji na die bonds. 20 sana usi slow pace, haraka upesi usi slow pace. 20 sana, 20 sana, 20 sana, 20 sana. We stay ready kani kompe, animal wizi try tame. Mandugu zangu wako job, staki check let the cash farm. Mola tulinde tukiwa mboka, tukiomoka tusi why sort. Mola tulinde tukiwa mboka, tukiomoka tusi why sort. Been the best, I'm still lit. Mew finesse, niki kill bit. Checky craft me amazing, finya next, don't you feel please. Y'all hate it when I make moves. Don't love me, man, I hate you. Fake rappers always talk tough. Spitting something that it can't prove. Now raise bunny, gonna pick a selfie. Ain't stopping till my fam is wealthy. Compis only letter, let's me set it. You and the sun, I'm sucking his cake. Yeah. 20 sana kaniwera, 20 sana for the paper, 20 sana kama for me mejipa karvada ni chafu safisha. 20 sana is survive, 20 sana ni nasaik. 20 sana, 20 sana, 20 sana, 20 sana, 20 sana kaniwera, 20 sana for the paper, 20 sana kama for me mejipa karvada ni chafu safisha.